CKMusicPromos.com.
J Rocks.
It's Rocks.
It's
Rocks. It's a
sign. Magari Wong.
I'm in love with
all my life, Ningo Baza, no napsa. I'm hoping Lelo brings a new chapter. Sichikondi is the money that I'm after. Need to find a plug in Monga adapter. Sikuti ife city baza Monga baby. Tima fakamo tisapota mona baby. Mulungu wao ni sem semu na watu. Ni bantu nao vaina mpuno na tomato. Or maybe tika gwada city gwada sem sem. Or maybe pempelo yatu ilumu long term. Chuma chatu chizafika tika kota. Apa ABX12 is the motor. Babusa bali be content bati bari na chuma. Bafunaga 5 kwacha keni ni nako ni katuma. Kaende towards Hilux. Baby mu addition in a minus. Kaya ushetizaka kwira chuma. Yomanga konyumba. Na chilungu patumba. Kaya mavuto yebe ziani tensha ya nikwira. Nika yensa paliponse ni mambira. Chinga wame nikalire mulichira. Right now nina mashoko ni ganza vina. Right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina. Right now.
Vimusepelo wa mano na rigraja. PhD tia mapepa ya kufoja. No jobu banzanga bainza mafodia. Very shocked, that's why inipe mafodia. Ninkula baba fiashte tindale. Plan B kwalifio kuba musiciani. Na yo ya likoso kuba chalo chishani. Sunga nkale chesta benga bachabe chabe. Songa junta njika lafe one pose. Limbi ku success twa lio cha fuse. Haba kutupa connect they refuse. Limbi pamulilo ifo tu sende chushi.
Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Bali mane sana pange badi mu time yake. But I don't mean it's less of a daddy. Anaye sana pushing asikulu. Fulu, 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 he's the best of a daddy. Generation of wealth can start with you. Fight for your life, you ain't gonna see a two. Osa de kelela pressure ikusukuluze. Osa leka boti ya mundu wina ikukruze. Uzi pange pange ukapeza chuma. Chinja BP ufake moka puma. Masnika na macheni monga dismo. Ii life even when you have what you will need more. Yeah, badute njele usaleke baku nyunye. Sunga queen ija curse ya satunye. Satana akatune. Bati mairo sisi vika malume. Kaya ushetizaka kwira chuma. Yomanga konyumba. Na chilungu patumba. Kaya mavuto yebesi ya nitensha ya nikwira. Nika yensa paliponse ni mambira. Chinga wame nikalire mulichira.